Wop.com.
Blessing, fantastic. Yani leo, nataka niseme ukweli. Yani leo, nataka niseme ukweli. Anaukosha moyo, anaukonga moyo. Anaukosha moyo, anaukonga moyo. Yani natamba, yani liadila. Kama kulewa, tunalewa, na tukilewa, nalewa sana. Kama kunywa, tunakunywa, na tukinywa, nakunywa sana. Ai, naipenda Yanga, ndiyo Yanga. Naipenda Yanga, ai, ndiyo Yanga.
Tabuleleka, 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 tabuleleka.
Ngaiji, ti, Ebwana Yanga sio poa, Ebwana Yanga sio poa, Ebwana Yanga sio poa. Yanga sio poa, bora ukutane na shimo utayuka. Ukikutwa na mapepo utaombewa, ukikataa shule utaruka ukuta. Ila sio Yanga, Yanga mtu mbaya. Bora ukutane na shimo utaliruka. Ukikutwa na mapepo utaombewa, ukikataa shule utaruka ukuta. Mama, ila sio Yanga, Yanga mtu mbaya. Yani natamba, yani liadila. Kama kulewa, tunalewa, na tukilewa, nalewa sana. Kama kunywa, tunakunywa, na tukinywa, nakunywa sana. Ai, naipenda Yanga, ndiyo Yanga. Naipenda Yanga, ai, ndiyo Yanga.
Tabuleleka, 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 tabuleleka.
Fantastic.
Zedwop.com.